Yeah, alitaku nipitia shetani, kuna pala niende naye, nikakatani kamwambia mbali, kauliza gemenu sezi kelele, watoto mchele mchele, mwisho wao nini, kamwambia wali, na wale mbo wajafunzu kuendesha ili uendeshe maisha yao atendesha na nini, kamwambia gari, na wale mbo nataka kupambana vya kupambania wana wapambane na nini, kamwambia hali, oya ukifaulu ni sisi, ukifeli ni wewe, ipo wazi lipo fika somo nyewe, wanasema na kwea sana pipa, oh yeah pipa ni mwewe, siku kiona sina jipya ilo ndo jipya lenyewe, niko fitiliti, juu sana from kanda titi hata uliteziwa fit sana on the air mina player dimamba ingia mkenge bongo chenga di chenga zinye zinamua zijichenge nasikia harufu ya ela hela kuna kunywa juisi ya embe ila mambo mpera mpela cause new version of me mbele machoko sahii wabish wish kubish kambish bisha na hii alitaka nipitia shetani kuna pala niende naye nikakatani kamwambia mbali kauliza gemenu sezi kelele watoto mchele mchele mwisho wao nini kamwambia wali na wale mbo wajafunzo kuendesha ili uendeshe maisha yao atendesha na nini kamwambia gali na wale mbo nataka kupambana vya kupambania wana wapambane na nini kamwambia hali raya hip hop misemo, raya kucheka hahaha uwe na meno. Addicted to the music tangu skuli, tangu sina take tanda ghetto na kunywa chai kwenye bakuli. My brother alikia chikisa nilisema eti nimekua nomads head alone inspire. Oya kau mepango kenji yani jua na kuja na greda afu sina tau semi vivyoto takabu haya. Hakuna sela za sisi uondo kweli halisi. Kize sabu hits kama mtoto ntafuna bisi. Ili weweze so lazima mini shindwe na bidi mtukuze kujitukuza no selfish. Respect is a little test majibu ate close case. Ya mnangoja kuona majivu kwenye jiko la gesi. Show la be blessed ushambio uspime so don't test it. Option mbili ukinikumbuka usonya usmile. Sinaga swag on ukiacho wewe bro, ajacho mungu kwa unataka mto mia ro. Na mkate dudu kwa unataka kusome kipi twili. Tufuzu love na rangi like a bleach usome pakome ni zuzu. Kaleo mesau basi ni neva kawe mdau so lazima uombwe do you a favor. So lazima mziki machale kucheza ukinyambia ni abidu ni weza. Faulu ni sisi ukifeli ni wewe ipo wazi nilipofika so mwenyewe. Wanasema na kwea sana pipa oh yeah pipa ni mwewe. Siku kiona sina jipya ilo ndo jipya lenyewe. Naendelea kuzisaka saka step by step wadi mtingo kiniacha nata. Kuna matata tata I think mnanipata pata. 13 number kwanza ndo home chata. Street na waka waka ukichunu unanipata pata. Ukijikoroga kalange kazangu kuipaka paka. Soa uharaka raka uwe mbali ya uhapa hapa. Mwisho na wachapa chapa bada kutapa tapa. Halitaka nipitia shetani kuna pala nende nae nikakatani kamwambia mbali kauliza gemenu sezi kelele watoto mchele mchele mwisho wao nini kamwambia wali na wale mbo wajafunzo kuendesha ili uendeshe maisha yao atendesha na nini kamwambia gali na wale mbo wanataka kupambana vya kupambania wana pambane na nini kamwambia hali.
Drama or the death.